mighty, mighty, Kiaho. Te here ngā o ngā waka, ki te rua ngā rehu. O te mātauranga, kia pura pura tuawhiti e. He aha te mea nui, he whakawhanau ngā tanga. O ngā tangata, no te moana nui a kiwa. Kei te haere mai tētahi āhuatanga, no mai rā kia kaha tūwhiti a te hopo. Haere mai ki ahau, te herenga o ngā waka, ki te rua ngā rehu. O te mātauranga, kia pura pura tuawhiti e. Kia pura pura tuawhiti e. Kia wehi.